Do Susuruki. Bamwita Ivan Buravan ari kumwe na Uncle Austin bakubwira ngo urwongo ukunda. Nanjye ntago nshobora kubabwira yuko narimba kumbuye, ahubwo ikinzanye muri kano kanya no kubabwira ingano y'urukumbuzi nari mfite ukuntu rungana. Dutangiye ikiganiro cyacu n'injyana ya reggae music, ni ukuvuga ngo ni kwa kundi ugenda uyibalansingamo cyangwa se ibyina gahoro gahoro. Ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 ku badukurikiye bari mu gihugu cy'u Burundi. Mbanje no kubaha yambo mbabwira ngo nyagasana akomeze abane namwe mu Rwanda handi mu rw'imisozi 1000 ni ku 104.3. Umusore wa Ernesto ugeziwe yamaze kwicara muri studio ewana meze neza ubu ngubu, nanyweye icyayi nubwo ari mu gitondo kare n'ukuvuga ngo ibintu bimeze neza, ungiye kubafata neza kahave wa cyangwa se wa eshatu akadomo radio yacu wa akadomo com aho ngaho urahadukurikira ubundi umuziki nk'uyu nguyu kugeraho umva. Nukunkuru turimo turagenda tutangira twinjira muri gahunda nyine ya weekend. Nkuko bisanzwe hari ibikorwa byinshi biba byabaye muri weekend, mukanya turaza kugenda tubigarukaho, tugenda tugaruka na no kubigomba kubaho cyangwa se nibiteganyijwe. Gusa icyo nabanza kubabwira no kubanza kubifuriza kugira ukwezi kwiza, nizere ko tugutangira ningamba umwaka urimo narangira my friend. Mu kwambera abantu bavugaga umwaka nguza ajya kurangira narongoye nimwe kuza ajya kurangira n'uzinzu inzu ukwezi kwa munani kurageze wamenye ari ibiki. Bamwita Yoya Jamari no musore w'umurundi ubarizwa ku mugabane w'uburayi mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari umuntu wambwiye ngo indirimbo ninza kwishyiraga ngo nze kwitura aba ex bose cyangwa se abakobwa bose bakundanye na Yoya bashobora kuba Yoya tuzamuhamagara dusobanure, ashobora kuba ari umwe mu bantu bagize abakunzi benshi mu gihugu cy'u Burundi. Anyway, umuntu wese uzi ko yakunze Yoya cyangwa se uzi ko akunda Yoya ariko noneho ni abandi bamukunze by'umwihariko, wenda hari ukundi kuntu akabagerewe. narakubwiye ngo uri kumwe n'umudj wa mbere cyangwa se kubanga gwijima hari umusore wa mbere mu mujyi wa Washington DC bamwita Kim wongo ni uri kugenda suku mindirimbo umva Hano mu ijwi rya Amerika nta muntu buri ku nta muntu uzi kutunganya ibyuma nkawe none no kuri mikoro rero hagahita haza umusore wanyu Ernesto tukagufata neza ubundi ukaryoherwa Nakubwiye ko minsi vuba cyane tuzoje tugendana no tunakora Facebook live turi muri kino kiganiro kugira ngo noneho urewe ukuntu kima bazisunika nangi urewe ukuntu ibintu babimeze muri studio tunyuzamo tukanibyinira niyo mpamvu nkiyo indirimbo nkingi ivuyemo tuyi mixing niyi ngiyi ugahita wumva beat zinda komere kimwe bikaryo
Clap your hands Okay
Urban Boys barakubwira ngo tirayaye bari kumwe na Riderman iyi ni imwe mu ndirimbo my friend mu mwaka wa 2015 washoboraga kuva mu Rwanda ukava mu majyepfo ugera mu majyaruguru indirimbo ukayumva ukajya mu burasirazuba mu burengerazuba ehana yaragafashe mu burundi nzi neza ko nta makarimbo mwaka ryohewe neza cyane cyangwa se mwaka byinye mbere yo twumvaga nyine umusore bita Yoya Jamal wakubwiraga ngo rukundo
kuri Facebook page abantu barimo kugenda banyereka ko baryohewe na gahunda yacu cyangwa se baryohewe n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ukuri biba binshimishije cyane ariko banze katonga mbona numva Riderman gato
kano ndaga kunda you know hari byo umuntu akubita umutwe mu muntu akavuga ariko se bura ni umukobwa ari kuvuga cyangwa ugagira ngo niba kwivugira marayika yese ni 94 n'ibice 9 ndetse na 95 n'ibice 2 iyi ngene radio udukurikiraho kuba ari mu gihugu cy'u Burundi 104.3 kuba ari mu Rwanda Ernesto ari kuri mikoro nimara gufata neza umuziki wo ni amene nta kindi rero ndetse ko ari bwo buzima bwacu na natwe ntabwo ari twenge niyo ndwara twirwariye Oh,
Okay, kima ni mwaku mgira mwani ndeke nga wanzi kweje kufata kuikawa. Ni kute, ino, omusore wanji hana, abaya parindi. Kima, buretse gato, buretse, iyo ndiri imbo waru izamwe, oh my god. Iyo ndiri imbo ugomba kuivuga ucheche, ino, witonze. Iyo ndiri imbo ni umusore, ni abasore bahara mu gihugu cy'u Burundi, bari mo kwitwara neza cyane. Edari ngo ni ndiri imbo iharawe n'abakobwa. Ni ukuvuga ngo ucyitwa umukobwa wese mu mujyi wa Bujumbura, n'ahandi hose no mu nkengero zayo. Ngo iyi ndiri imbo yijemo, ngo ntago ushobora guhindura urushinge. Nizere ko namwe muhise mushira ku ijwi rya Amerika. Ngaho reka tuyumve. Prince Pushin dari kumwe na Hervé de Tina Bigzo ongera umbe gato
yamugomije kumuseraba n'urukundo gwa mubosha
All things put together for my good. If you're back up, then I show Hinduri and your mood. Ukuna nkunda nibisa zibira nkwenza birandenga umengo ni movie oh ndorungana no gupfira uwo wakunze yarafise byose nta na kimwe yarabuze asiga byose aza kwise mpara umubira sanatwe
ku hari abantu bashobora kumva indirimbo bagete batangira kuyitura abakunzi babo indirimbo ni gospel ni indirimbo y'Imana kumwe ni babyumvishe barimo baravuga Yesu
yaransuye ndi muzima nyuzuzukiwe bwiza just starting your kids and I hope I'm mwiza urukundo kwiwe ntirusaza urunganwe ruragenda urundi rukaza abamuhungira ko bose akabahaza amahoro n'ibyizigiro by'akazoza oh ni Yesu mvuga nta wundi ni we yatumye jihe naririmba singiri wa wundi
Nubita Prince Mushindi nyine nkuko nari mbikubwiye ari kumwe na Hervé ndetse na Big Zone niyo ndirimbo itugeze muri kano kanya nkwibutsa ko wakomeza gukurikira radio Ijwi rya Amerika Uricyari bisaza ariko mu kanya gato leta tuzamukana winning team ni ukuvuga ngo hari abantu ejo bavuye mu matora bashobora kuba baratoye neza ubu ngubu bakaba bari kubyina intsinzi hari na babandi baba batarishimiye ukuntu amatora yagenze ariko bakavuga bati tugomba kubyakira abo bose rero nibafatanya kubyina intsinzi cyangwa se nibafatanya kubyina kuri iyi weekend nababwira ngo it's a winning team mubiserebre nyine nk'ikipe ntakundi
Nothing.
Amanita Utela Norris arakubwira ngo it's a winning team cyangwa se ngo turi kipe itsinda ngo sisi ni washinde. Indirimbo ni nshyashya cyane, ni indirimbo y'umuhanzikazi Norris kimara kujya hanze ndetse na video yayo hanze. Indirimbo yagize abantu bagiye bayivuga ukuntu batandukanye, abandi ngo Norris ngo ntabwo iryoshye, abandi ngo Norris ngo video ngo aturenshye, ngo ijambo ngo winning team ngo rigarukamo ngo inshuro ngo 500. Who care? Turacyari kumwe, turacyarimo kukomeza kugufata neza cyane kugira ngo ukomeze kuryoherwa na weekend yawe, cyane cyane ko abenshi hari akantu nari ndabonye abantu benshi bagiye banyandikira ngo ku wa gatanu ngo ni amatora, ngo ku wa gatandatu ngo ni ukunywa, ngo ku cyumweru ni ikinya, ngo ku wa mbere ni iki, ngo ni boil. Ibyo ngibyo ni mu Rwanda, ni ukuvuga ngo ni iminsi ni ngo yo kuryoshya. Oh my god, nizere ko wenda kubera amatora bashobora kuzaba hakonje, otherwise akazi kazapfa, imirimo ishobora kutagenda neza. Mu gihe Knowless yatubwiraga ngo winning team cyangwa ngo ikipe itsinda kwa Dr. Jose Chameleone ho ntabwo bimeze neza namba. Oh my god. Indirimbo Jose Chameleone yayise nipe cyangwa se mshamba, ni indirimbo y'inshyashya imaze igihe gito isohotse, yirishyize hanze, arimo kushaka kubwira abantu bavugaga ko afitanye ibibazo n'umugore we, ariko byaje kurangira birangiye cyangwa se bashize uruhe iherezo ku rukundo rwabo. Jose Chameleone ubu ngubu yamaze gutandukanya n'umugore we, bari bamaranye igihe kitari gito ndetse banafitanye abana batatu b'abahungu. Daniela yamaze kumusezera, amubwira ati Jose Chameleone ubuzima twabanye mu bwari bwiza ariko nyine nta kundi. Nkuko byagaragaye rero, uyu ga Chameleone yagaragaza amagambo y'akababaro, aramushimira gusa nyine aramubwira ati Imana imbabarire, kandi nawe mbabarire ku gihe nagutesheje. Oh my god, birababaza kumva umuntu wari warambikanye amapingu n'undi cyangwa se barambikanye impeta y'ubuzira herezo birangiye gutyo nyine. Nakunda ariko n'ubuzima fana wa Chameleone cyangwa se n'umufana wa Chameleone, ntibigutandukanye nawe, ahubwo mukomeze nyine mumushyigikire, mumufate mu mugongo, nuko bigenda. Mu gihe Chameleone yatubwiraga ngo nipe, kandi nyine turi no kukubwira ku bibazo biri mu rugo rwe, ku rundi ruhande bita Zigidabo 5 we aza tubwira igisobanuro cy'urukundo. Umva
c'est vrai que ce so pembe eza nyimbo kate katini sabia loboko eko kanata te jeme ye singishidikanya jeme ye nchizumu simamu neme ye kukuweru
Why not? Turahamagara Charina nina kubera iki yonyine. Bamwiteze igi double 5 no musore w'umunyarwanda ne watangiye muziki ni babandi bita ngo ni old school kuri babandi bagiye bafasha abana kuzamuka. Yabaga mu itsinda rya The Brothers. Kuri ubu ngubu rero nyine aka karirimbo yakise ideology no kuvuga ngo nizere yuko ukunda iriya stinge indirimbo zicurangizemo na bira bintu byo kugenda grief abantu cyangwa ino avuga ngo yana ngo ya song all the way from Washington ino ibintu nkibyo nkibyo. Ndayibatuye rero mwese ngo ibaryohere twikomereze ariko turimo turagenda ehe iminota irafuha hari uko ni iminota ifuha ukavuga ati ariko iyi minota ayina yazagiye hazagize igihe kwanze igasa nk'ihagarara ubundi tukabana nk'umunsi wose amasaha 24 mbaho muziki uryoshye umva
I know you want to live a life I live, nigga. I know you want to live a life I live, nigga. I just better know this.
Mwita MC Tino ati I do this for Mura cyangwa se ibingibi mbikorera amafaranga indirimbo yayise Mura nk'uko byumva nayo ni brand new song ni indirimbo nshyashya ya Tino nizera ntashidikanya yuko iba irimo indirimbo zibafasha kuryoha muri iyi weekend murazibyina muraziryoherwa kuko nyine none se ko nanjye banazibazaniye kugira ngo zibashimishe kandi banazibatoreye kuko nanjye ntacyo na erega nta ndirimbo mbi nshobora gucuranga hano kuko mba mbizi yuko ngise ubundi nayicuranga indyoheye wapi.
To live a life I live, nigga. I know you want to live a life I live, nigga. But you better know this. I
nuko nguko atimbikorere amafaranga mu gihe tina yatubwiraga gutyo David waza kubwira ngo for you ni nayo ndirimbo turi buza gusoreza aho gahunda yacu uyu munsi so igikurikiyeho ngiye no kukwifuriza ngo uryuhirwe na weekend yawe Kim ndavuga foragete izamura if byose it's a good nta kintu bitwaye kuko urumva byose n'undi na amafaranga ni Davido ni muziki mwiza Ernesto ni Kim ubagiye no kubasezera by the way kugira ngo tuzasubire ku cyumweru gita cyangwa se muri weekend itaha mwese muryohewe reka mbabwire ngo weekend yanyu oh
Versace and Gucci for your body oh baby
Aha, nuko nuko ngo 30 billions nanjye ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza nuko uvuga ngo mwarahirwe so mbifurize ro kuryoherwa ubwa hasigaye niwumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
Joya bibi bibi my number one in tutu sipin bruku tutu for your love tutu I go tutu 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 Juju. Say you do me juju, cause I'm feeling the juju. Take it to you, baby. I wanna dash it to you. Take it. You can have it to you. Take it. You know I got it to you. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. There's nothing above you. There's nothing above you, above you. Above you. Please get to you. I like your knees, get to you. Okay, you got it, that's you. If I tell you, hey, I love you, oh. My money, my body, now your own, oh, baby. 30 billion for the account, yo. Versace and Gucci, Versace and Gucci, for your body, oh, baby.
Aha, nuko nuko ngo 30 billions nanjye ndabifuriza kuzagira miliyari 30 muri weekend 3 kazahura mumeze neza nuko uvuga ngo mwarahirwe so mbifurize ro kuryoherwa ubwa hasigaye niwumva ntavuga umenye ko twasohotse turi kumwe ubuta
Versace and Gucci for your body oh baby Yeah, baby, baby. My number one in tutu. Sipping bruku tutu. For your love, tutu. I go tutu, tutu, tutu. Because of your juju. Say you do me juju. Cause I'm feeling the juju. Take it to you. Baby. I wanna dash it to you. Take it. You can have it to you. Take it. You know I got it to you. I love you, I love you.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwe rya Amerika. Address ni VOA Radio Yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio Yacu.